well, long time no see. Kumbe uneza keep time, I see. I'm only talking by six. Expressway nukalipa toll fee. Na kumbuka tukipatwa lodging. Na ule chali yako ponyi. Ulikuwa sana softy. Alipigwa transfer, sasa uko lonely. Ndo maana unanisaka sana. Friday usiku na Saturday mchana. Sleep over to Viper jams. Bad girl, we unaga manas. But nakupenda hivo. Hiki kwa titi, hiki kwa shingo. Hiki sipigi, I'm very simple. Niko na time leo sitoki kwa wingo. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nipe tu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Nipe tu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Agando meongeza times 3, uh-huh. Bado na kufollow IG, uh-huh. Million ulihamia South Sea, uh-huh. I'll drop you, it's fine by me, uh-huh. Una say ni fantasy. Ati unapata Big Baba for free, uh-huh. Una flavor me na pre, yeah. Una flavor me na pre. Position for me nicely. Touch your toes, 6:30. Toa nini, toa panty. What's my name?
Big Daddy.
Kasi mi nani, kuna malinda kukuzo utafeel funny. Mi uzama kuzama na sidu maini. Vidu boss na itaji tiny. Fika by 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nipe tu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. Nipe tu masa kada, masa kada, masa kada na wewe. By 8, usichelewe. Uzuri jami na ishanga by 7. Alafu 9, 10, 11. No disturbance ni mimi na wewe. Nipe tu masa kada, masa kada.